kokkobe habaru no boyto handen dow lawol laamu leydi kawjingol filla jukkol gacce gaɗeteɗe hal nawtarade internet whatsapp e ko nandi e mum gan ingol haɗa kokkoɓe habaruji gaɗa golle mu'en nder ko yirna ɗum won saɗorna lawol laamugol
no hani ɗum ƴewtino ko lawol laamu leydi kawjingol filla jukkol gacce gaɗeteɗe har nawtorade internet fodde e ko lawol laamu leydi bi'ugol kokko habaru to jukke gan haali yuma hoore mum ɗo nder leydi niger ɗum ɗu gam famude gonga e gonga ko tawa nder maggol gomnati leydi niger illa hitande duuɓi 2010 wi'i ƴettoje fena deka dow goɗɗo haalude ko mettini dow goɗɗo na hokkude habaru mo hana gonga ɗum fu watta kokko habaru ñama kasum gan ɗum lawol laamu leydi joɗɗinagol laso ene lewru juin hitande duuɓi 2010 wi'i gaɗa mum noon hitande duuɓi 2019 ɗum joɗɗini lawol laamu leydi gom kawjotogol filla jukkol gacce gaɗeteɗe har nawtorade whatsapp facebook e ko nandi titta misali ɗatol laso e jeenayi lawol laamu leydigol wi'i kokko habaru fu waɗi gacce har nawtorade whatsapp e ko nandi titta udde kasu lebbi jeegom yaade duuɓi 3 watte du yoɓa ceede sefa million yaade millionji 5 de dow ɗerol kokko habaru o endan windi bani iɗum laati gacce kokko habaru o endan jukkataki amma de ni tawi dow facebook makko o windi habaru o wurtini to o jukkete o ñama kasudu nder raɓɓinol haala de en daari lawol laamu leydi gol haɗa noon kokkoɓe habaru gaɗa golle mumɓe nder
lawol laamu leydi jukkowol gacce gaɗeteɗe hal nawtarade internet no woodi ko wi'a nder maggol ko yaada he ko wi'a nder lawol laamu leydi bi'ugol to kokko habaru fuu jukke gan haali yumo hoore mum
nder ɗatol woronja e go'o lawol laamu leydi gol dow filla ƴettoje na hokkude habaru mo wawi wadde umminol hakkillo nder leydi ɗo du ko wi'a nder lawol laamu leydi gol yadata e ko wi'a nder nokkuje gom nder lawol laamu leydi bi'ugol to kokko habaru fuu jukke dalila haali yumo hoore mum